Ɗo Stijo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to ɓoggi jannde fandu haala Mamadou Sama Sy ko jam ñalli sakiraaɓe heeɗiɓe. Kawrtal joyoɓal mben kadle ñallaɗe hettanaɗe kadle Mali lollirgal Mali Finu fuɗɗi mben beta ko Bamako ɗo Sisili hikka woni nawtorgol e darande leɗɗe le kadle finatawa. Ɓeydande faamu mben golloɓe le kabaruji hono humpitinde kabaru haybogol kulle kertanaɗe yimɓe le mbe ɗumɗo woni fanda kawrtal ngal landini beta ko gollirde APDP. Les journal meden mema hala sifaji sabidoji noneji do terde rewbe beddoto famu do hono di jogorto di mun sem kabaruji amen hande kikide alkamsari jeddi novembre 2024 bismillah sakral ñalade hertanade kadle Mali andirtitede Mali Finu kawrtal mudun jobal fuddi beta ko mbiyan de beta alkamsari hande jeddi novembre do Sisili natorgol e darande ledde le ingol kadle mbel kadle meden ndendo gal do kawrtal latoto sababu hun cande hore kabaru mujju ben bornaki di bornaki sinuji Mali di ben gollirde juudde be ndarnarda lammi be fiire dabere no ben no habudi mo bawta haburima Mali mbawata namfude kamɓe guliroɓe juuɗe ɓe yalana ɓeydoro faamu keɗɗano kimirana Kilou Mayga heɓaniɗo festango Oumar Wagalo e Ousmane Niali Boly.
Ñalawma keƴƴinaɗo baggiji moƴƴinteɗi le leydi meɗen ndi yo yimɓe le ñohoɓe ni kañum fa yetto gulliroɓe juuɗe kañumen tawete toon. Ɓe kolliti wiide wadde ɗiɗo immadaraji ɗum laatiki sababu wattu joni so malinkoɓe ana ñaƴira Kalifa Nama Traoré kañum no abbiraɗo tottaɗo teddengal ngal ɗo kawrital joyoɓal.
En waɗi fa hakkillaji hewɓe meɗen mbaylito ɓe galano e yingo lobbo dow kabaru ko artisan e meɗen moƴƴinta.
Moussa Bagayogo mbotaɗi le ngal ɗo kawrital waɗino dango fewde e malinkoɓe tinno ɓorno baggiji moƴƴinteɗi le leydi ndi.
Yo ɗum bogolan andaɗo ko ɓooyi yo ɗum haabu golleteɗo le leydi men ndi. Mbiɗa wondi e waylitinde o baggi wadde kadle worɓe. Yo ɗum kadle fina tawa fulɓe ko noddirte kerka ko anda ko ɓooyi ɓuuri duuɓi capanɗe joyyi tiɗɗo sanne juuɗe moƴƴinirte leeɓi baali ɗum moƴƴinirte wona ɗo cottanmi ɗum Etats-Unis naɓanmi toon eɗum horsi sanne inniraɓe meɗe an nawtiranno ɗum parude cuuɗi muɓɓeen Etats-Unis mi wawi sodde ɗum ko yaata millionji jeego na jeɗɗi
7 million.
Golliroɓe juuɗe wonɓe le leydi Mali ndi am dontiri laamo ko heewi ko nayri bangal hokkudeɓe yakawere no golleji mabɓe ɗi gorri ando golli guindo ministre komiɗo kabaru yimɓele golliroɓe juuɗe le leydi meɗen ndi hollitiwde immadaradiana gonde waɗede
wadde artisanat wadde yalla artisanat ana ɓeyde keɓal leydi men ndi artisan en du paabe dow yirwinde golleji muɓɓen bangal waylitingol haabu ko remete le leydi men ndi.
Oɗo ñalawma keƴƴinaɗo baggiji le leydi meɗen ndi yambereji kewɗi garta waɗede dow hen ko nayri bangal fina tawa kañe fa yettoyo hollitinde no ɗeɗo kadle gorri
sakiraɓe tutaklaji mo ɗu kawrayo mbaga bema aɓe Facebook en ɗum X Twitter kiɗɗo o ko warata temedoro journaliste en mben ɓernama faamu alkamsari hande jeɗɗi novembre dow ha mben sifaji haybogol kulentereji hertanaɗe ɓiɓeguel adama mben kawrtal ngal landini mben APDP ɗum autorité protection donnée à caractère personnel ndenno fanda muɗoɗe wi ardiɓe ɓe yo yalla kamɓe garɓe ɓe na ɓeydoro faamu dow hono jogoradi kabaruji ɗi tawa ɓe gaɗa fe hello e le mben sériyaji e banggal muɗum yalla ɓeydoro faamu keɗɗono ko Juliet Kilbal heɓanini ɗo festango Dianaba Diallo Oumar Wagalo.
Min garan halde hono journaliste hani dartirde kabaruji fattisama e tuugol yalla APDP dan heɓa gollirde no yiɗiri
nder ɗiɗo haalaji kanko Harouna Keita andando kabaru sariyaji holliti wonnoɓe toon ɓe ne kayni haywirede noɓe dokkirta kabaruji e dow beme ande. Mahmoud Sama Sy ko laamiɗo fedde APDP holliti wiide darde yimɓe jettinoɓe kabaru ne mawni sanne.
Nous avons constaté par rapport à notre domaine
de compétence. Tekiti ko sakiti ko fur won yimbel wobbe anton ana joppadati journaliste en kanyi yimbel haalobe le beme ande be fur yo famin paminabe do mbawa yabbade ben dena ko nayri bangal haddeji yimbe
donc c'est droit de la protection des données personnelles.
Asitu Tchakoura Samake kanyum e Jean-Marie Tahimpera dokkobe kabaruji beltanima ndeɗo jangde.
Je pense que nafa sanne ce journaliste faminama no hani hokkirde kabaruji kanyi no hani yidde kabaruji ɗi e beme ande ɗe. Mimi debbo jottinowo kabaruji noon ɗum faaboto kam wattu joni o no kanmi renirde hooram kañen no kanmi rentirade no gollam wuuri
fedde hak holliti wiide ɗum ne nafa sanne.
birna rewbe hobbe den tayka rufuf kambe buttube tan ko lentire ben sifaji noni joga jana do terde mabbe den no ko buri hewde yo sube butiti fa yoti nokku dum do dum ne yata fe tiagal ti alaji do terde mabbe wi dogotoro en kanko yaran be do famu hule jop yo yide rewbe ben yoga be kan non dogotoro en be yelane be do famu do kawar mudu kedna festango way umar wagalo e janaba jallo
lame lame an yalta e debbo so bami fa fuddi fayde wobbe an ton diplomatiji di ngujjoto di latto sababu mudum debbo fu no lame lame den jeltirte mudum
lame lame ne do bandu mawnam debbo kanko ko neddo mawdo kade mo wujjo produit ko dum beydani mo bone ko mi neddo mawdo kono mi ala lame lame e do bandam
no watene la
fa de do lame lame jalta e caldi debbo fefi dum yafa kay dum way buitaade non kanko no dirtedo bintu gindo andan do kabaru guri hollitiri wiide
iya kay mem de moy
lame lame ne way ustede kono safrude dum ha gasa melew ne tidi kono non fere wonde biete do laser ne way itude dum ha laba
terapi ki e le laser
wobbe parobe rewbe lebe kollitidi won dati bawdi nangede kebbe mo kanko no dirtede fotmata kulbali ko mo sifido hen
nebam meje mojjane tun hono no nebam kari nebam vaseline kanyum nebam aloe vera awul nan diam hawula mada hen nebam meje de kadi beida hen lay
so bami fa debbo hoji reddu in wayla tat sababu de do lame lame terde mudum kabe kulliti wiide dum an way sawrede so jom hunchini dum hore sab deli djijam dum tawete
tiagal dalgol ben hak do ni hotu autorite communication ben kam sare hande udi radioji ko warta ko buri noga radio ngaji le bom ko do ben ka do anya wi golonde wada ma sabi ben be jeddi sariyaji ben be jobali nyamandeji be jogi be kinni don ben itude ben watude halaji itobe ledde tawena dun hadama ele kabaruji
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yetrame do semaine na wi do ben dewgal hakunde sinuji didi denno dewgal on dido dewlede an majjere mudun no yijama sanali leydi mendi gilla adan fa hande jonno te kam wiide kulintere jogaji hono ben jayre e ko nanen mudun ana wada herlo e dun ben jogala mudun le nokku jogaji helen bedro famu kedana ko fati yatra ben do festango umar wagalo e janba jallo
min ko mi bojojo nenam ko bellajo mi hebi jennoje kewde suka hebi tadele be biyata ku ka wana jali nyama bata dum badani won biobe ni awana bi bamma min ko mi dongono nenam ko pullo ko fawiya bangal dewgal so won ko jitta wadde be biyata ko kari ko dum do mi hidi reste suka debbo dongono goddo kono be mi min wona dongono tiki tiki dum watta
be do worbele be nan do an cifo wattu joni o goto e mabbe ceddo kanye burdame ndimata dum goddo do pullo kanye kaado ndimata dum e kollitide wakkati fu be jennete le nokkule do be gondo assistant Diallo an joodi an defa haliti dalla ko jogi
c'est phénomène et bien en
cas nati e finata wa men sa to suka bam je yifo en jeyran dum dum ne tampini suka bam men sa
c'est vraiment dommage
yida jall andan do kabaru neda ko wadi gonginaale fewde e yimbe albamindirobe tawe galta sibe
si la femme est mariée
ko debbo re sama e jall nyako wana ko makko so ben buri hewde sukabe makko ne mbawi wasde jatede der galle fulbe bi inna puccu baba ndakiru hoko latoto en kana reste ben sukabe
même déposer les enfants
gida jall andan do kabaru neda ko o hali kabaru ko si ngaji din galta bamindirta ko
sa ajini sukabe kebabe e den dewle won gaccobe jalinya mun en e galleji mun en bayri be jaata
andam be kabar tarikiji kanya fa yotto fina tawa kollitiri ko nayri bangal no dewle den gori il arande no jamaande an hani wurude non fodi Musa Sidibe
nder leydi mali ndi fuf hono fuf mo finatawa mun no wori hono fuf ne yalta e goddo on finatawaji min tan yo widoy hen anduden e finatawaji men neddo ne wawi yaade ndarto ya debbo mo wana simun mo walda i yamun
bami ndirobe galda si ko sakiti ko fani yahatan hewa le leydi medindi non takiti tobe kolitiri nimse mudun en
saka mo to pambeeru kattena kabaru jamme hande mi jottor ba sadu fuf ben hultini haklaaji modo e do kabaru jamme ben jabatu dum non ben do himmeji di kulti do numero o woni 76 98 56 56 do mbawdu be do fam do kabaru jamme yo bangal kuna foni 37 321 mer non ka famdi fuf buudi no gata le telephone joomu do sere yotor me demokrasie yotra medal kam sar hande yo kabaru suka be dum yobi dum do ben futtingol jandeji 2024 2025 tay kam wiide sarabe yogabe kay ko buri yo nilde suka mabbe do jande ben furba yogabe ben jande kolono be komune dum école privée jalane be do famu ko dum serti dido ben ko dum sambini dido ben kulentri di jalane kadana ko kanko Umar wagol hebane do fostanko e kanko e Ousmane Niali bul yo en kirejo
hewe sarabe an binde suka mudu be le cuud ekol di ngala e jeyal lamo ko sakti ko yogay be do sarabe no gonde nayirade le cuud ekol di lamo o jeebe ko li tiwiide cuud ekol di ngala e jeyal lamo le ko sakti ko jande heewa ton holno yimbe be miltata no
dans les zones privées
le cuud ekol di ngala e wi lamo jangobe kewa non fu gondi e wi lamo tawan jama an heewi wakati dum sabide sarabe yogabe naba suka mudden le cuud ekol di ngala e wi lamo sabi don e kebam e bama law watti joni o cuud ekol di ngala e wi lamo di jande kantine wala sukabe an le cuud lekol gonde e wi lamu nabammi cuud lekol di ngala e wi lamu di teddinta hejoji no jomun passete non du watti yogo wattano haniri cuud lekol yoga di ngala e wi lamu ana moddi ka yogaji ka ngala hen
gaskele wona
ko nayri bangal yalla be do sukabe an jogi ande lami dido cuud ekol ka kolitiwil sikke wala le hen kanko sek Umar Keita directeur école privée do Bamako do o hollitiwir so bama musinga mabbe be jewtoto joyen ande kanyu en bamete
information de qualité
jangino fambe golle mu ben en mim amata dandirgol mi ngatta fad amim amude jomon o musel en yobe le cuud l'école o jande musel yak watte yogabe du wana le cuud l'école jota ka ngadi jande dow dowre menen amen do cour privé wattake
ko sakti ko yogay musinga be hollitam wiyede be kokka cour ngaji suka be njobabe Amadou Sidy be andan do kabaru jande hollitiwir sa ƴewi yudum wana ko yida o do janginow musengaabe to kayto o yusu musel sela gollirde non tan dum matet so wari fa ƴewton hakkilay suka be o wori
di jandeji ana mbaay wadde watte yoko toraaji do jangowo sabbi ko min taykiti musel janginoma sini wiama hokke cour kasen jomon ana way hokkude ma moyen ngaji no yidire dun sabbi de musel hana wadde di cour ngaji
do mali do cuud ekol di ngala e jeyal lamo yo suudu ministre dum wonde haybude dun ko cuud ekol di lamo jeedi jamirte fu dum kambe dubbe jamirte non kanko noddirte Anselm Kamate directeur cap nokko noddirte do bankas hollitiri wiide
les propositions de
cap anaya watte fu le cuud ekol di wala du fu joppetendo sukabe lekol wombe passata sini jomun faamay tan abata ko conseil be yawta hanbe passude be kana ko mon mu hibbe joy fu passata le ekol ngaji jande le leerende jande hakunde 7e et 8e kana keba 10 sona dum ayata yeso
wala classe supérieure
andabe kabaru jande be ngadi no dango fewde e jangino be tinno ndewa seriyaji no jande wori